Classic music.
Ujiliza kinyau nyau, fit Kupe mfupo na tamaa, fist Na mademu wa kufunga kijiji Tokinita kimadhara, siji Fumfum onda kumbe sio onda Kapanda bike ya miki kimeo Kujifanya ninja kumbe sio ninja Ujanja wa kuiga kwenye video Wale mademu waloleta utajiju Sisomi meseji zao sijibu Walojifanya moto leo majifu Bado nye chuko na kuja na wifu Kwa osi Kwani shingapi Give me that Bullshit You wanna know what happened If I say no No discussion Bullshit
Hey
Bullshit
Tulianza kama utani Na tumetoke ya gizani Hey kama utani Now we get money na tunashine
Keep it calm Drinks, bills on me Keep it calm Na break it down
Watu anakwenda, anakwenda pass Ronaldo na mpira chinga cut Mashanga hit me kwa stranger bus Don't play boy, this is dangerous Subuhi asubuhi, niko juu ya anga Na pishana na wachawi atoka kuwanga Nafu npigi ulete ushamba Na kufunga wewe na liekupa namba Bossy, kwani shingapi Give me that Bossy You wanna know what happened if I say no, no discussion
Boss it
Hey,
boss it
Tulianza kama utani, na tumetoke ya gizani Hey, kama utani, now we get money na tunashine Tulianza kama utani, na tumetoke ya gizani
Killer.
Na tumetoke ya gizani Kama utani Now we get money na tunashine